CopleyJams.com.
Very nice tricky music. Else is so fine. Send up to Wangula love. Can't see where
you made it.
What am I going to do? Baby, this baby that I'm a shoe. I'm a queen. I'm a little bit of a document. From baby to the dark. I got a little bit of a shame. I'm a dark.
Mukashana, masisi na lebe bati wedding mukashana. Hey, na le temo kusangwa na iwe. Spenda sana ti business na iwe. Na le kuchita geti muma songzi. Apa yonzi otwale umfu ama songzi. Not malaika nkupalana na devo. Yali pamululele wapon ya levo. Ama plans na lepinga. Plus na ma advice na lepinga. Lelo fya mwone cafe useless. Ngana tuma ule pusha na use this. Kashinga wakene pakuvala. Nga kali nsani gile akasuba pakuvala. Na leti apana baka mkebo. Na sanga future wifey cash table.
Kashi we wale mianga mumatu. Baby this baby that tamashi we yaya kwe yaya. Wale njeva time dokumenti. From baby to the dark. Akavari kono mwapashi nga dark. Baby this, baby that, tamashi we yaya kwe yaya. Mwale njeva tem dokumenti. From baby to the dark. Takavari kolo mwapashi nya dark. Dark. Kari vutire. Yangu mwapashi nya dark. Dark. Mwali mboso kwa vi. Dark. Dark. Dark.
Kapwishi felimbili shamu. Kayo mtimanga wali shamu. Kozi mwashele vyo unono. Na wande okute wana leke vati nono. Chale kupala nyakuwa na mebo. Ne wende ukafunsa nizo kambati ya mebo. Kwanse kwe ulili ziba neko konda Antenga mtima wanga futiwe Efe washita yote mataipi. Love story andi washa gap ngomu pipi. Waletu wafyali loku temwa ine. Ukumfa those words uku temwa ine. Kasimu mtima wenze ni kalasti. Kalavu kafeda kankala karasti. I prayed for you monga ni wabusa wan. Nasala zilo kail waenda ma number one.
We wale mianga mumatu. Baby this baby that tamashi we yaya kwe yaya. Mwale njeva tem dokumenti. From baby to the dark. Takavari kolo mwapashi nya dark. Dark. Kari vutire. Yangu mwapashi nya dark. Dark. Mwali mboso kwa vi. Dark. 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 Dark.
You know we share the same wasa. Perez Ninkumona, Natipapu Shinsoni.
CopleyJams.com.